kuba panze umzimbote chimali uyatula wena amatola batubiza matola anakonda
Coco, coco, coco. Na huo mwendo na nifanye niwe crazy, niwe crazy. Rayangu nikikubona, yeah, nikikubona. Penzi lako mido na pona, yeah, una kona kona. Rayangu nikikubona, yeah, nikikubona. Penzi lako mido na pona, yeah, una kona kona. I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know tonight. Who could I mean in pens? Penzi.